Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owerumba uNhlansenhle yena-ke osethule idlaladi lakhe elisha elilesihloko esithi Indlu yomzemuze. Linsizwa icula iwele South Africa, njalo igama layo lokuzalwa ngu-Ignatius Nyoni. Nansi-ke ixoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Sanibonani bathandi bomculo abathanda ingoma zethu zerumba, labathanda umculo wonke okhona emhlabeni jikelele. Ngisuka embende sithandi khonale esigabeni sasemajiji.
Umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe siba kuthola njani?
Abangabe besisa ukuthi bethole umculo wami bewuthenge, sisasenhlelweni zokuwufaka online manje ngoba umculo usasemusha. Sisasenhlelweni zokuwufaka online. Abangathandi ukuthenga lo mculo bengangithola ku 0652776579. Ngiphinde futhi 0652776579 noma beye kuFacebook bedinge uIgnatius Nhlanhle Nyoni bazongithola lapho. Umculo uyatholakala kimi noma ngabe ukuphi, siyawufikisa lapho khona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngifisa ukuthi basikhuthaze ukuthi umculo wethu uye phambili, lathi besikhulise ama-upcoming artists ukwenzela ukuthi nathi sizendlovale sibe bakhulu nathi. Ngiyabonga.
Nina themba lokuba lukholisile umculo okanyoni, umculo omdumo werumba. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uSuccess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.